kuta va aje Na tuta tumia momane Na popote tu ongozane Nami pesa nina yo cash Kwanja kuluka vyote fresh Kwa lavu ya kusopesh Talenga miskwe pesh Tena leo tukarebata Koko bichi unakata Iwe kawe tadata Watoto akarimi na nata Koleza makeup Taweza wenye vitopu Yako figa ya kibantu Kukwa chami marufuku Oh, aga Cheza kidogo do Bendi mkongo nonga Nipe kisogo so Miuno mdogo dogo Washa moto, inamie Washa moto, nikumbatie Washa moto, kivuluge Washa moto, na wachukie yeah. Cheza kidogo do Bendi mkongo nonga Nipe kisogo so Miuno mdogo dogo Suka baby ukibana Taimba tantarantanta Dancing shaki mi mtata Nikipiga wanadata Na penzi la kusha nasa Kwa umelo kina kidasa Neho ni mwendo wabata Tua luka mpaka tua tata Watoto wakali wote hapa Na sina numa na basata Wenye nyonga kali za kukata You know wauni wa vinata Oh, aga Cheza kidogo do Bendi mkongo nonga Nipe kisogo so Miuno mdogo do Washa moto, inamie Washa moto, nikumbatie Washa moto, kivuruge Washa moto, na wachukie Aga Cheza kidogo do Bendi mkongo nonga Nipe kisogo so Miuno mdogo
Tena so, tena so, so, so.